Makutholakala ukuthi umuntu nesimamqondo esibizwa ngokuthi i-obsessive compulsive disorder. La khona osuke kumbe suke enenqobo yengqondo yenza izinto ngokwedlulele ngokusahaba. Ngenxa yokuthi ingqondo iyatshelwa, sikholwa ukuthi lokho kuyiphatha kwayo kusengaguqulwa ifundiswe okunye qede isizakale ngosizo lwabantu abaright ekuyisizeni. Sizoletha ke amasakhaliphile ngayo i-OCD kanjalo ne-Obsessive Compulsive Personality Disorder ngamafuphi OCPD khona la ohlelweni ezomndeni hlalolalele. Angiphinde ngibingelele mlaleli ezomndeni uhlelo ukulethelizela uleke eziphathekayo ngaba focus on the family. Omnye wabalaleli bethu usithinte ngalo mbuzo, yimuphi umehluko phakathi kwe-OCD ne-OCPD? Ngididwele amagama okwenza kube nzima ukuthola usizo lokusiza uwakwami osesimene ngokubona kwami okhombisa ukuba sehabeni ukwenza izinto ngengqondo yakhe, ningangiphi umehluko? Kafuphi, kusemagameni ukuthi indlela yobuyena, i-OCD ichazwa ngqongqongqo ngokuziphatha okuthile, bese kuthi i-OCPD yona kolunye uhlangothi indlela yokuveza ubuyena bonke, inkolo mqondo, philosophy nokubuka kwakhe impilo. Ake sikubukeke ngakunye lokhu. I-OCD iyisimo songahleleki esisancindezana, isimo sengqondo esivame ukukhiqiza imicabango yokuhlala ikhathazekile. Le micabango ingayiveza ngokuyiphatha okuphindaphindekayo, okusakuzihlanza kweqe, okuhlose ukunciphisa ingcindezi emqondweni walo muntu. Ukuthatheka amawala kuyimicabango ehlobana ne-OCD. Ungabandakanya imicabango ehlale letha ingcindezi ngamagciwane kumbe ezokuphepha kwalowo muntu njalo njalo. Ukugeza izandla kweqe nokubheka njalo kumbe njalo njalo isicabha kuvamise ukuba izibonelo ezivamayo ukuveza lesimo mqondo. I-OCPD yona uphawu olubonakala oluveza ukucabanga kwalowo muntu, ukubuka kwakhe impilo jikelele esingabuye sithi i-world view yakhe. Imvamisa kuvamise ukuchazeka lomqondo njengomuntu ofuna into enganyakaziseki ne-perfect ikhathi zonke. Lo muntu one-OCPD uyalela ukuba yonke into ihlala ithethwi, kungabe ngisho neconsi lengcaphephe kwinqubo ethile kumbe indlela yokwenza. Uyayithanda imigomo nemithetho nenqubo nolawulo, kuye izinto eziseqhulwini lezi. Okugcina kwenza abe nenkinga nabantu abangahambi ngomthetho wakhe. Lokhu kwezinye ikhathi ongamenza abe umancintshana, umuntu odidekile, oyikhipha kubantu abe umpunzi idlayodwana. Kuyenzeka futhi kone-OCPD ukuba aqala izinto ngelukuluku kumbe ngesasasa elikhulu. Kodwa khona lapho futhi masinyane useyishiya, ayishiye zingafeziwe, mase kuqhamuka iy'ngqinamba nezimo ey'menza ayibone ngazo ukuthi akekho perfect. Lesimo mqondo sivamisa kakhulu kwabesilisa kunabesifazane. Osopsychology ke abaningi bavumela ngokuthi asikwazi ukubonakala selapheke kuze kube umuntu seneminyaka ewu-18. Kungaba nzima ukuphila nomuntu unalezimo mqondo zongahleleki. Kuzimo zobili ke, izilingo zibili okuyilezi. Okokuqala, ukuphika ukuthi lesimo sikhona ubhekene naso kumbe ukusitotosa size sigcine sesiwulawulo lomuzi wakhe kumbe lwe kubo. Zibili ke lezi ntaba kumbe zobili zidinga ukuba sigwenywe. Ekubhekaneni ke ne-OCD kubalulekile ukukhumbula ukuthi umuntu onalesimo mqondo angabuka athi into engekho leyo kuye, aqhubeka aqhoqhobalwe yizo. Ungasiza ngokuthi ube umuntu onothando, uphonsele inselela amanga aqhuba lokuyiphatha kwakhe. Kusemqoka futhi ukuba ukukhaliphisa iso ukuba lihlukanise phakathi kwalesimo mqondo sowakwakho kunye nobuyena nje i-personality yakhe bemvelo ebumsulwa bobuyena. Isibonelo, uma ethi ucabanga ngibuyele kobheka isicapha, ungamphendula uthi i-OCD yakho ke manje lesikhuluma kusakhuluma wena. Yixoxele indaba sakumteketisa ngayo yonke indlela ongakwazi uba ukwenze. Ukhuluma sahlaya kunamava okunqamula isithiyo sokuzwakala kwephuzu lakho. Okumnandi ukuthi ngokwezempilo i-OCPD eningi esuka icacile iyelapheka kalula. Njengoba kulolu daba kungelula ukuhlukanisa ubuyena nokuziphatha, sikhuthaza ukuba ahlolwe ungoti wezokusebenza kwengqondo. I-counseling-ke imgwaqo omuhle ukululama. Akhona ama-therapy abizwa ngokuthi i-cognitive behavioral therapy ngamafuphi CBT. Abantu abane OCPD bangafunda ukuhlawumpisala kwabo ngempilo bese bethambisa ingaphandle lokubuka ngayo izinto. Lo munxa ningangena kuwo uma wena nowakwakho nivumela nokuthi kumele futhi emva kohlolisiso lucwecwekile i-psychiatric. Umnyango wezokululeka e-Focus on the Family uyothokozela ukuba ukunike uhla lama-psychologist angaba seduze nawe asebenza ngqo ngokulapha i-OCD ne-OCPD. Sicela ushayele ku 031 716 3300. La uzokwazi uba uxoxe nongakusiza kumbe uthi shelele ku-safamily.co.za bese uthi cofo ku-counseling link. Lolu hlelo ezomndeni ulethulelwe yi-Focus on the Family. Sihlangabezwa ohlelweni olizayo.